It's Valentine's Day. Ah, hey, yeah, yeah. Obudde bubungeera, tusaba tochite mukwano. Enjuba yiyegenderera, kumira wano wendi. Mukaseera katono nnyo, n'omwezi guli mukubo. Tumulise mubudde bakiro, katiraba labayo, ntandise okuyongobera. Nze mbutya obudde bakiro bubeeramu ebikemo bingi. Sigala wano baby, ku lunaku luno omukwano, nina akalabo special. Katwale akamuli ka Rosa ku Valentine's Day.
Agano kafume
Sigere mama, achiruma, balala basekanga poliamo we kubagisa. Olumanywesa kumunewe, acholi mamulisako, neva mala neva bibia. Kukaimba kempola pola, baba mala neva situlako. Kwano kwa kunyuma kuluna kuluno, akamuli karosa ku Valentine's Day.
Akano kakume.
Baby, ngenda kuhoro kundo, haruri mechi kukuto.